Sex with me, so amazing. All that's all work, no vacation. Sex with me, so amazing.
Now sip the vibe up. Vibe when you come apart. Now sip the vibe, 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 vibe when you come apart. Shuri, let's get high, kwa nafasi. I get high, kini tembeze ya nyasi. I get high, kini polisi ya marashi. Shuri, nkumbatia nyambu kiza hizo nakshi. Vipi kwa nibila nguo wezi damshi. Fasi kwa duasi, hakuna kutu gasi. Na lero na nyambia unautamka na nasi. Yeah, na nimechoka kusikia two story. So right now, baby girl, you gotta show me. And your face so pretty, come dolly. So get karibu, niko nongoneze sikioni. Mimi kako sisiki, wala sioni. Shuri, put it on me, pako soni. Sina noma, mine kula kaka choli. Shokali, paka netwe kaiso. Mina bendo kile geza iyo nyonga. Misele kwenye mlima kitonga. Hakuna mlango ile cheki na vogonga. Izo mizuka majirani wanachonga. Mina bendo kile geza iyo nyonga. Misele kwenye mlima kitonga. Hakuna mlango ile cheki na vogonga. Izo mizuka majirani wanachonga.
It tastes so good, I had a sign in Andy. You whip it out and I drop on my damn knees. It's like a sword, I beg your highness, like me. Fuck me, blow me, cause you know sex with me so amazing. Every time we're together, hearts are racing. Yo,
sex with me.
Remix of a Trey Songz jam, neighbors on my name, hop up, I'm Tanya. He call me Mrs. Cross. When I tie him to the bed, he ain't using force, cause he know I'm bad.
Baby, say